DJShowstead.com.
Whoop it up, whoop it up, whoop it up.
Yeah, mama.
Give me that sugar sound, baby.
Yeah, mama.
Oh, yeah.
Yeah, mama. Yeah, mama.
Limonga na pishamo. Takwa wabanga iwe pano chalo. Insansa sheka sheka nepalo. Mbambo yanga ndiwe. Iwe nzikatako Isa baby mayo kumbatako. You and I baby we on fire. Wakatako wapya na fire. Holy Ghost fire. Iyelele fire. Baladapwa banome. Baladapwa banagi. They wonder why. Oh why yeah. Taba ishiba security. Hili kubedi. Tika vala mato. Vama sifunsa wai. Chikondi chatu chili solidi wai. Siba siba mwamene. Mwamene ni sungilai. Oh baby, teti bayaze. Oh baba zifusa wai. Ati chikondi chachili solidi wai. Siba siba mwamene ni kondelai. Mwamene ni sungilai. Oh baby, mayo teti bayaze.
Tito wingi, emota pito wingi.
Iwe, niwe mweko wanje shibaine. No wanda teti be shibe, teti be nuke. Efe na kuteba.
Vama zifunsa wai. Chikondi chatu chili soli.
Together, eh, tafya kachinje ifweni forever, my love.
Vama zifunsa wai, chikondi chatu chili solidi wai. Siba siba mwamene ni kondelai, mwamene ni sungilai.
Mara na wali sukuru na sare no faine kusukuru kusukuru wali lo kuchila zigoro pali wewe tete pangere chigororo love ya ba mumungololo no wanda kose waya mi I follow up. Yeah. If nothing lasts forever I go be on nothing forever.